Busiswani ngicabanga ukuthi kuqala sinengane encane lapha uDoc ungitshele emizuzwini embalwa nje edlule umfowethu enyameni obefuna ibingeyokuba ibusiswe futhi manje uma labo mama enabantwanyana babo abancane abafuna ukubabusisa ngokubanikela enkosini sizojabula kuba nabo khona manje bayeza abakhuphule abancinyane babo manje futhi abantu abaningi bona abakubiza kanjalo bayababhaphathiza ibandla leMethodist liyakwenza futhi ngikhola ukuthi iNazarene anginasiqiniseko iqhabo ngicabanga ukuthi yilokho abehlukana ngakho kwakungumbhaphathizo wezingane ezisancela iNazarene neFree Methodist kodwa nokho abanye babo benza into eyodwa enenye kodwa nabanye babo bathela amanzi amancane phezu kwabo abanye bayabafafaza futhi kodwa sizama njalo ukuhlala nje ngokusondela kakhulu eBhayibhelini njengoba sazi ukuthi kanjani manje akukho umbhalo eBhayibhelini wengane kuba ifafazwe kanjalo akukho umbhalo eBhayibhelini wanoma yimuphi umuntu kuba afafazwe akusiyo into yangokumbhalo kuyinqubo yebandla likatolika kodwa bayakwenza bazileta izingane ezincane kuJesu futhi sifanele simele sifuna ukwenza into efanayo ayenzayo wabeka izandla zakhe phezu kwazo futhi wazibusisa wayesethi vumelani abantwana abancane bezikimi futhi ningabancabeli ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo futhi yilokho esiqhubeka nokukwenza lapha eTabernakele njengoba sizama ukuqhuba iBhayibheli langempela indlela ezinikele okwedlula konke esikwaziyo ukuthi kanjani ngakho manje uma lo mama kumbe noma yibaphi omama enezingane zabo ezincane kuba zibusiswe ngenkathi uDadewethu ukuthi esadlala elithi bangeniseni ngani baletheni phezulu ealtari umfowethu nami sizokwehla bese sibusisa abancinyane enkosini ngulungile mfowethu Neville Siyabonga dadewethu Gethi lokho kuhle kakhulu bangake uthanda abantwana abancane na uma ningabathandi kukhona okungalungile kini kukhona okungalungile manje kulo busuku manje ukuyongena kuzo zonke izinkonzo ezisele thina isizathu sokuba ngehlile futhi kulo busuku ngokuvamile ngalezi insuku uma sinezinkonzo zokuphilisa ngithola ukuphela cishe usuku olulodwa ngoba unginika ukunyakaziswa ngempela anikwazi nyenze futhi lapha ekhaya kubi ngempela ngokuphindwe kabili kunanoma iyiphi enye nje indawo futhi bengixolisela ukwenza isiphosiso esingaka njengoba ngenzile ngaso kulokhu ukusa kodwa into yokuqala engiphathe kabi bekungenkathi uBilly efika ezongitshela ukuthi akabatholanga abantu abenele ukunikeza amakhadi omkhuleko ukwaze kuphela ukunikeza cishe ayishumi nambili noma ayishumi nane futhi ubene akukho umuntu ofune amakhadi omkhuleko ngiqakele ukuthi yonke into ibikahle Ngakho manje ke ngalokho angizange ngicabange kwase kuthi ke ngenkathi ngiqala ukubiza lawo makhadi omkhuleko ngicabange ukuthi bengizowathola onke ayishumi noma ishumi nambili noma ngabe yini eke yaba phakathi lapha ngawabiza ngifike enombolweni ethize into ethize futhi ayangabiza ngase ngibiza ayangaphendula futhi angizange ngicabange ngakho kwaze kwathi unkosikazi uthi wangibiza wathi mfowethu Branham uBilly uthatha lawo makhadi futhi awashove ndawonye bese nje enikezela ngawo angahle ukuba ube naleyo nombolo yesithathu bekungesiyo na inombolo yesithathu ephaketheni lakhe impela ngokuvamile unikezela ngawo onke amashumi amahlanu uma ewaletha phambi kwabantu uvele awashove nje ngakho wonke umuntu akusi kokuthi nginike inombolo yokuqala noma singahle singaqali enombolweni yokuqala singahle siqale kweyamashumi amahlanu awazi bese siza sihlehle singahle siqale kweyesishiya galombili bese siqhubekela ngale singahle siqale kweyamashumi amabili bese siwela sazi kodwa uvele awashove nje bese ewanikezela kubantu njengoba bekwafuna futhi ngiyacabangi kulokhu ukusa ngingahle ukuba ngibize amane noma amahlanu ngaphezulu futhi angahle kuba abengekho phakathi lapho ngoba lingahle kuba beliphezulu le emashumini amabili noma amashumi amathathu ndawo niyabo futhi manje ke kodwa inkosi ikucazelulile kodwa nje akunayo indindezelo yangempela kukho njengoba kwenzali ekhaya ngingahle ngingalokuthi ngikuzame futhi kodwa lapha kungekudala ngacela inkosi ukuthi ibingasipha umhlangano omuhle engithembise ukuthi ngingebe ngisayicela futhi ngoba bekuyinto elikhuni kabi nje futhi iphambene nombhalo niyabo futhi uma yilokho okwenza kube likhuni kimi ngoba ngokwazi lokho kunginika ukwehlulwa okuqala nje niyabo ngiyehlulwa zisuka nje nokho omunye ubize omunye umuntu kule ntambama unkosikazi uthi ubizwe ngomunye umuntu wayesesho ukuthi omunye umuntu ebandleni ubiziwe kulokhu kusa mayelana nendoda ebigula kabi kabi eze kuKristu kule ntambama kamuva ukuthi indoda ebigula kabi ize kuKristu nenye into unkosikazi uthi umtshele ukuthi ngikhulume kudade wabo udade omdala kunaye engangisekhaya lakhe ngempela ngolunye usuku futhi ngidla idina naye noma isapha naye ezansi eKentucky futhi uNkulunkulu somandla uyazi ukuthi angimqondanga lo wesifazane niyabo kunjalo nje imibono iyazibusa asazi neze ukuthi iyohamba kanjani noma ukuthi kuzokwenzekani kuNkulunkulu nokuthi kwenzekani kodwa ngangazi ekuyilindeleni ngiyilindele lapho futhi ngolunye usuku ngenkathi lentombazane encane yayiphakathi lapha eyayifanele kuba nokubona okufihlakele okungukuthi mina hayi niyabo uma uNkulunkulu wayenganikeza lokho kulolonke izwe kwakungakuhle kodwa uma kwakuyikho kwakuphambene nalokho angitshela khona ngaphesheya kumgwaqo lapha niyabo eminyakeni embalwa edlule futhi sasifuna ukuqiniseka ukuthi lokho kwakuyikho futhi sitetele ibandla njengoba lalilapha likubone futhi ngakho ngabiza lo nkosikazi Snyder udadewethu Snyder ukhona ndawo uthi nje ukuba likhunyana ngancane ukuthi ezwe nenenekazi elincane lakukhulumela phansi kwase kuthiwa unofehlane noma isifo samathambo into enjengaleyo okungukuthi ngangazi ukuthi kwakuyinqulu ephukile futhi ngakho kwase kuthi ke umoya ongcwele wakuletha lokho kulokhu ukusa niyabo manje okuyikho isiphiwo esingesi kaNkulunkulu futhi sisebenza ngokuzibusa kwaso kodwa okukwenza kube khoni kakhulu lapha edolobheni iqiniso ngithola ukuthandeleka ngaso sonke isikhathi ekukhulekeleni abagulayo lapha noma ngiyohamba ngitshele abantu lokhu ngiyohamba ngithi manje inkosi kusindisile uJesu wakuphilisa ngenkathi ekufela eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyadlula khona lapho waphiliswa manje maqondana noNkulunkulu maqondana noKristu waphiliswa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyadlula isifo sakho sahamba uthatha ukukholwa kwakho ukukwenza futhi ke lo muntu angahamba futhi angasindi bese ke umuntu yafika ngapho athi umfowethu Branham ungitshele ukuthi sengisindile niyabo ngikutshela okwasho uNkulunkulu manje uma kukhuluma ngoku umuntu ngisho kanje inkosi ngento ethize ezokwenzeka lokho kuzofakazisa kuwe khona lapho ukuthi ukuphiliswa kwakho sekuvele kuphephile ukukhola kwakho sekukunameke ngophawu uyabo isithembiso ngesakho akusilo izwi lami izwi likaNkulunkulu ukuthi usuvele uphilisiwe uyabo kodwa uvele nje ngandlela thize angikwazi nje ukukuthola ukuba kuzike kubafo lapha eJeffersonville angikwazi nje ukuthola ukuthi kwenzeke ngiyazi ngizozama ukukuchaza lokho ngakho konke nje engingakwenza futhi nje kunje ngeke kwenzeke yilokho kuphela ngithi lapha kungekudala ngaye ekhaya endodeni nendoda yayifa base bengibiza woza uyikhulekele udokotela wathi yayingeke iphile kuze kube sekusini ngangena nensizwa yathi kimi mnumzane Branham angifuni ukufa ngani ngempela umfo omncane wayengafuni wayenomndeni wabantwana ababili lapho awu ngehla ngathi manje buka ubani udokotela wakho na yangitshela ngathi manje udokotela angahle ukuba ukutshele ukuthi ubufa ubuzofa kodwa uNkulunkulu akakasho ukuthi ubuzofa ngathi manje ngokweBhayibheli usuvele uphilisiwe ngoba uJesu wafela ukuphiliswa kwakho yathi uyakholwa ukuthi ngizosinda na ngathi ngikukhole uqobo awu uma ngaya uyokhulekela indoda futhi anga ngalo usebenzisa lolo hlobo lokukholwa ukuba ngikholelwe uma ngihamba uqhabo qhabo uma udokotela athi uzofa ubuzofa lokho kuyakuchazulula manje manje lowo bekungebe ngumuntu othize ukuba eze azokhulekela abagulayo na bengingemfune lowo muntu endlini yami ukuba angikhulekele Kuna umuntu mumbe ozothi ngisho noma ngabe engakubonanga noma cha eyothatha ukukholwa futhi angimele esithembisweni kunjalo futhi ngathi usahamba futhi saba nomkhuleko ngathi manje yima isibindi yathi usho ukuthi ngizosinda na ngathi ngani impela izwi likaNkulunkulu lathi uyosinda uyabo uma ukholwa konke kungenzeka Yathi kulungile ngizolikholwa yayisiphuma yase isho kumkayo lokho indoda iyafa ayifi na yebo iyafa futhi ngakho ngosuku olulandelayo indoda yafa noma izinsuku ezithi azibe mbili emva kwalokho sekuthi ke lono wesifazane uyaphuma futhi uqala ukuphuza futhi eqhubeka nomunye wabadikoni ngikholwa ukuthi kwakunguye waleli bandla waya kwesifazane futhi wamcela ukuthi angebuye yini futhi abuyele ebandleni wathi ngingekholwe muntu umshumayeli Branham ungena lapha futhi wakhulekela umyeni wami wathi wayezophila futhi wafa izinsukwini ezimbili noma ezintathu kamuva wathi ngingekholwe manje uyafa Kulungile. Kodwa nokho niyabo ukukhombisa nje ukuthi abantu ababunaki okushoyo. Niyabo impela uma ngikhulekele umuntu futhi ngibatshele labo bantu ukuthi bazophila, ngiyakholwa ukuthi bazophila. Kodwa akunandaba uma izwi lami lalingu isho kanje inkosi ngoqobo futhi wena wakukholwa ubuzofa noma kanjani impela nangu uisho kanje inkosi nabaningi babo baya kwemukela futhi bafe abaningi babo baya esogweni kanti nguisho kanje inkosi awudingi kunjalo na impela niyabo kuyilokho oku konke kusekeleke phezu kokukholwa kwakho umfowethu Collins angicabangi ukuthi khona kulo busuku kodwa ngimlalele kulokhu kusa unikeze ingxoxo eyubuqhawe kakhulu ngalokho niyabo niyabo wenzile uthe manje ukukholwa okufanayo onakho phezulu lapha uzodingeka ube nakho phandle lapho ngoba ngokukholwa kwakho ngawedwa hayi ehlelweni lakho kodwa uKristu ufanele ube nalokho ukukholwa kunjalo impela nje ngoko Oh Nokuphilisa kaNkuluNkulu kwesekeleke phezulu kokukholwa kwakho kodwa ngokwezwi likaNkuluNkulu isho kanje inkosi ukuthi wonke umuntu waphiliswa ngenkathi uJoseph eCalvary yalinyaza onxa yeziphambeko zethu ngemizimbo yayo saphiliswa thina kunjalo na sa iBhayibheli lati naphiliswa Ngakho ningafumani icala kimi ngingumshumayeli nje wezwi hamba utshele uNkulunkulu ukuthi washo into eyiphutha futhi uNkulunkulu uzokutshela ukuthi ubuthakathaka bakho bukuphi ke niyabo ngakho ngokukholwa kwakho uJesu wathi uma ukholwa manje uma uzo umoya ongcwele ukuthi ukuqinisile ukukholwa kwakho futhi kwehla kwaqina wayesethi isho kanje inkosi kusasa ngesikhathi esithize uzoba nento ethize into ethize izokwenzeka izoba ngapha ngendlela ethize futhi uzohlangana nento ethize lapha lokho kuzoba isibonakaliso kuwe manje kubhekisise lokho lowo ngumsebenzi osuqedhiwe khona lapha manje kodwa uma sekufika ekutheni ukuphilisa kaNkuluNkulu ngifanele ngibeke ukuphilisa kwaNkuluNkulu ezisekelweni ezifanayo zalolo hlobo njengensindiso ngamunye wenu akulandaba ukuthi wenzeni usendisiwe selokhu kwafa uJesu ngoba wafa kususa izono zezwe kodwa kusoze kwakusiza ngalutho uze uthi wena sikusakho ukwemukele futhi kwehlele kodwa maqondana nezono zakho sezivele zithethelelwe kunjalo ubheka iwundi kaNkuluNkulu elisusa izono zezwe niyabo nakho lapho khona manje kukhumbule lokho manje ngiyakwazi lokho ekufundiseni emibhalweni siyibandla elixubile futhi izikhathi eziningi kulencwadi yamaHebheru okuyincwadi ethe ukujula ngizokuyeka okwesikhashana manje ngizozama kulobusuku ukuqeda yela ingxenye yokugcina yesahluko sesikhombisa futhi manje kunemibuzo eminingi engqondweni yenu akungabazeki abaningi benu banemibuzo nami bengingaba nayo futhi manje esikhathini esilandelayo inkosi Thanda uma ngingena ngiya eMichigan manje bese kuthi ke ukusuka eMichigan ngiya eColorado futhi ukusuka eColorado ngiye eWest Coast Manje manje uma singena inkosi Thanda manje angazi uma ngingabi seChicago ngesonto ngingahle ngibuyele lapha okubusuku bangesonto elizayo manje sibambe umelusi wethu engekho epulpit lapha cishe amavika isithupha onke lawa 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 lencwadi lapha niyabo manje si angithandi ukwenza lokho umfo wethu Neville ungolu uthandekayo olumnandi uhlobo lomfo wethu futhi nginekiniso ukuthi leli bandla liyamthanda umfo wethu Neville Konje isakhuluma omunye umuntu ngakhona kuleli izwi ndawo ndawo unecala ukubhala amanye amakhadi ukugodluza umfowethu Neville aphume kuleli pulpit nizodingeka nikuxazulule nami lokho kunjalo yebo impela manje ngifuna nina kwasho into ethize mayelana Nesikhungo sabadikoni isigungu sabadikoni asinalutho esingalwenza ngalowo melusi khawo umnumzana inhlangano yebandla ngokugcwele sinalo lonke igunya asinalo isigungu sabadikoni ngamaphoyisa nje lapha kuleli bandla ukugcina inqubo nje kanjalo njalo kodwa uma sekufika emithethweni imigomo lonke ibandla lifanele libe nezwi leli bandla lakhele phezulu kokuzibusa kwebandla lendawo Ngakho ke anginalutho engingalusho ekugudluzeni lomelusi noma ukufaka omunye kulo yimina engiphethe impahla inikwe ibandla nonke niyibandla nina abantu nguwe olawulayo uyibandla qobo lwakho nebandla ibandla likaNkulunkulu elingcwele lingokuzibusa kukamoya ongcwele kulelo bandla nento kuphela engiyenzayo ngikuphatha impahla nginikela kuleli bandla njengokuyinikela ebandleni futhi ayitheliswa nebandla likhetha belusi balo uqobo angihlangane ngalutho nakho nendlela kuphela lomelusi abengaze ashiye ngayo bekungaba ngumelusi ezinqumela yena ukuba hambe noma iningi lamavoti ngesibalo lebandla lingahle lithi shitsha umelusi yileyo ndlela kuphela awukho sigungu sabadikoni esingakwenza isigungu sabadikoni kuphela sigcina inqubo nezinto ze ebandleni abaphatheli abahlanganise lutho nakho kuphela balungisa indlu yokukhonzela futhi bangeke bakwenza kuze kube khona sonke isigungu sabaphatheli siyahlangana bese sithi sizokwakha lokhu noma sizokwenza lokho khona ke bazodingeka babuze umphathi sikhwama ukuthi ngabe banayo yini imali yokukwenza yebo umnumzane Kodwa uma kukhona insolo nganoma yilipi ilunga uma ilunga linensolo ngomunye nomunye noma into ethize engalungile ufanele uye kulowo mfo wethu qobo lwakho futhi ukhulume naye wena naye ninodwa bese kuthi uma bengenaku kwemukela khona ke into elandelayo iyenzeka thatha umunye wabadikoni noma omunye umuntu bese ehamba nawe niye kulowo mfo wethu bese kuthi uma engenaku kwamukela khona ke woza ukusho ebandleni bese kuthi uma ibandla khona ke engenaku lemukela ibandla khona ke iBhayibheli lathi mababe kini njengowezizwe nomthelisi kunjalo futhi noma ibaphi abantu owazi umuntu onecala bese ungayi kubo futhi uxoxe khona ke uyingcenye yebandla likaNkuluNkulu uzophendula ngaleso sono kunjalo futhi noma ibaphi abantu ke nensolo ngedikoni noma ngedikoni noma omunye umuntu ebandleni uthatha abantu abathathu abantu abathathu bayofika futhi bathi ufakazi umlomo wofakazi ababili noma abathathu bese betshela umelusi ukuthi kukhona isikhalo ngedikoni bese ke uma kunesikhalo ngedikoni idikoni alisuye nje umuntu ophelele lifanele libambe isikhundla esedikoni lingasoleki futhi ke litholakale lingasoleki futhi uma leyo nhlangano yebandla ithola ukuthi leyo dikoni alisibambe leso sikhundla lithatha abathathu kanye nalo bese likuyisa kumelusi lelo dikoni licela ukuba lihlale ekhaya ubusuku bese kuthi ke umelusi eyafika bese ehlanganisa inhlangano yebandla ndawonye enikeza isikhalo futhi uma inhlangano yebandla ivotela ukuba idikoni liqhubeke idikoni liyaqhubeka uma livotela ukuba idikoni igoni likishwe baketa itigoni elisha ngabo lo busuku nyabo ngakho ke akukho umuntu oyedwa akanalutho angalwenza kulokhu yiningi isibalo labantu yebo umnumzane uma amashumi amabili embotela namashumi amabili nanye ebotela ukumkhipha uyahamba noma ngapha nangapha nyabo lokho ngokuthi ngokuzibusa kwebandla lendawo futhi manje ke ngamunye kwamalunga unezwi ebandleni noma yini eqhubekayo engalungile khona ke bangafika ngqo ngapho nento kuphela abafanele bayenze ngokuba ngaphambi kukaNkulunkulu ukuthi ngokoqobo babone ukuthi akukho lutho oluvimba ukunyakaza kwebandla kodwa igunya ligcwele neliphelele lebandla ngumelusi kufundeni lokho eBhayibhelini nibone ukuthi leyo akusiyo yini inqubo yebandla yeBhayibheli kunjalo impela akukho ongaphezu kwelunga elidala akukho engingakwenza ngalokho okwenziwa ngumfowethu Neville lapha lokho kukini nomfowethu Neville uma umfowethu Neville ubefuna ukushumayela imfundiso kafakazi kaJehova lokho kukuye nani niyabo uma ubefuna ukushumayela noma yini abefuna ukuyishumayela lokho kuphakathi kwenu naye yilokho kuphela uma inhlangano yebandla imvotela kungena lapho ukuba ashumayele lokho lokho kulungile lokho kukuye into kuphela engiyenzayo nje ngokuphatha impahla futhi uma into ethize enye ifika ukuthi injengokugudluza umelusi futhi bafuna ukuthatha ivoti kulokho beningebuze idikoni ukuba lenze lokho benizoza nizongibuza bengizokwehla ngithi uma nifuna ukugudluza umelusi ngitsheleni ukuthi kungani ngabe kho into ayenzile na yebo simbambile edakiwe noma simbambe enza lokho noma enza into ebingalungile ninabo ufakazi abathathu bakhona yebo sinabo labo ufakazi bafanele kuqala bavivinywe ungalemukeli icala lelunga elidala ngaphandle uma kuba ngufakazi ababili noma abathathu futhi mabavivinywe kuqala ngokumangalela ilunga elidala bese ke ufanele ukufungele ukuthi wakubona futhi ukufakazise ukuthi wakubona bese kuthi ke uma ukwenzile khona ke leso sono siyasolwa obala ukuthi akulungile bese ke ngithi hlangano yebandla niyafuna ukumshintsha umelusi wenu na futhi uma inhlangano yebandla ivota ithi mthethelele futhi akaqhubeke okwamanje ileyo ndlela okufanele kume ngayo niyabo Loko loko akwenele yini ngokufanelekile indlela yokuphatha ibandla na yiloko iBhayibheli elakushoyo asinaba bishopi nababonisi nezigungu kanjalo njalo lingenisa lona futhi linencwaba yegunya awukho umuntu onegunya lapha kodwa umoya ongcwele kunjalo nguye owenza ukugudluza futhi simthatha njengeningi ngesibalo sabantu indlela abantu abahamba ngayo Bese kuthi ke uma uhlangothi olulodwa lufuna ukwenza lokhu nolunye uhlangothi lufuna ukwenza lokho nohlangothi luyawina uhlangothi olwehluliwayo benzani ngakho na bajoinana ngo nabo bonke abanye bathi besinephutha ke sizoqhubeka ngqo ngoba umoya ongcwele wenze lokho kukhetha niyabo lokho kunjalo impela njengama democrats nama republicans inqobo nje uma semi njengentando yeningi njengama america uma ama democrats iphakathi ama republic keni afanele apushe ayephambili ngonawo ama republican angene i democrat ipusha iyephambili niyabo yilokho impela nje ukusenza sibe yisizwe nxa sibhidliza lokho sibhidliza intando yethu yeningi kunjalo ama democrat athi angizikwenza ludo ngama republican angena khona ke siyawa ngingumkentucky uma sindawonye siyama futhi uma sehlukene siyawa Manje uma kukhona into engalungile ebandleni oke wazi ngayo umunye ngamunye noma omunye umuntu kumbe noma yini uphezelekile futhi uyophendula phambi kwaNkulunkulu uma ungayilungisi leyo nto wena ibandla Manje kumbulana huko emahlombe ami ukwawenu futhi noma yini engalungile ebandleni uNkulunkulu uyonenza niphendule ngayo kunjalo ileyo ndlela aphatha ngayo ibandla lakhe Ileyo ndlela okungayo eBhayibhelini leyo inqubo yeBhayibheli lokho ngokuzibusa kwebandla lendawo umelusi uyinhloko kunjalo amen manje siza kulo obusisiwe umlayezo omdala lapha nina manje ngifuna nikwazi lokho lokhu kurekodwa ngetape ukhumbulani lo mlayezo nokurekoda ngetape kwebandla izinqubo nemithetho mgomo yebandla kusekurekodeni ngetape lokho kungokweBhayibheli Bhayibheli asiliphathe akukho muntu osenhlokweni qhabo sonke siyafana kodwa sinomholi lowo ngumelusi inqobo nje uma eholwa ngumoya ongcwele qiniso kulungile manje phakathi lapha kuzoba nenqwaba yemibuzo ngakho isikhathi esilandelayo abakhipha ngaso nomfoti Neville ukufaka emsakazweni ukuthi ngizoba lapha bhala ukhiphe umbuzo wakho ukuze wena nami sikwazi ukukuqophisana ndawonye uzokwenza na kulungile ngiyazi ngifundise ngokubekezela kwabangcwele ngifundise ngobuNkulunkulu obukhulu bukaJesu ngifundise ngokuphepha kwekholwa nangokwaziwa phakade ukumiselwa ngaphambili neziningi zalezo zinto okungukuthi ngiyazi enhlanganweni yami yebandla ngabaningi abagcina umthetho ngokweqile okungukuthi kulunge ngokuphelele ngokoqobo kodwa manje izinto ngingumgcini umthetho ngokweqile nami futhi ngingokaCalvin ngikholwa iBhayibheli nje yiloko kuphela Manje uma eminye yaleyo imibuzo futhi ngifundise ngobufakazi obonakalayo amavuso kanjalo njalo nazo zonke lezo zinto eningahle ningavumelani nazo ngakho ngobunye balobusuku mhlawumbe asikwenze senijahe kakhulu kubani buyele phezulu phakathi lapha na asikwenze kube ngolwesithathu ebusuku lo lwesithathu oluzayo ebusuku khona ke ngicabanga ukuthi ngingaba nalokho ke lethani umbuzo wenu ngolwesithathu ebusuku niubeke phezulu lapha emsamo nombuzo mayelana neBhayibheli kulungile ngalokho ekade ngifundisa ngakho manje nangolwesithathu ebusuku bese ke kuba ngesonto elilandelayo ke ngicabanga ukuthi ngifanele ngibe eChicago noma kanjani futhi ngizosuka lapho ngiyongena eMichigan inkosi Thanda ngizoba lapha ngolwesithathu ebusuku ukuzama ukuphendula umbuzo ngakho konke engakwenza futhi manje inkosi ayibe nesawo Manje sikhothamisa ikhanda lethu okomzuzwana nje manje Nkosi ebusisiweyo lona ngumnotho wakho omkhulu yibandla lakho nguwe Nkosi onyakazayo futhi sifuna ukunyakaza njengoba umoya kaNkuluNkulu usinyakazisa futhi siyakhuleka manje ukuthi uzosibusisa futhi njengoba sibuyekeza lo mlayezo bese sehlela kulezi zinto ezijulile sikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzozembula kithi njengoba sinokudinga nje ngokuba sikucela egameni lakhe Amen. Manje lencwadi yamaHebheru ngiyazisa njengenye yezincwadi ezinkulu. Kamuvanyana kungahle kube ngokuthi ngiya phesheya kwezilwandle okungukuthi uma uNkulunkulu evuma ngizibe ngenza amasinyane nje. Ngifanele ngiye eAfrika. Ngokombono ngicabanga ukuthi angisoze ngaphumelela kakhulu emihlanganweni yami ngize ngiye eAfrika futhi ngicwalise lo mbono. Manje ke lokho mhlawumbe kuzoba ngesikhathi esithize ngalento esahlobezayo kodwa phakathi naleso sikhathi ngithanda ukuthatha enye futhi incwadi encwadini yamaHebheru engikuthi isahluko seshumi nanye samaHebheru futhi ngihlale cishe iviki kuleso sahluko seshumi nanye futhi ngithathe ngasinye salezo zimilo noma abalingiswa bese ngikhipha isimilo sabo Niyabo ngokukholwa uNoah bese ngithatha impilo kaNoah ngokukholwa uAbrahama bese ngithatha impilo kaAbrahama ngokukholwa uAbela bese ngithatha impilo kaAbela niyabo bese ngihlisa lokho ngiyakuthanda lokho na lokho bekungathi sithatha kulo lonke iBhayibheli ke Sizobeke sesizama lokho mhlawumbe phakathi kokuthi asithi evikeni noma izinsuku eziyishumi zemihlangano umhlangano nje omunye emva komunye ngqo kokungathi imvuselelo mhlawumbe lapha emaholidini kaKhisimuzi noma into efana naleyo inkosi Thanda Manje sahlukweni sesikhombisa sencwadi yamaHebheru sihlangane nalomlingiswa omkhulu ubani ongangitshela ukuthi igama lakhe lalingubani na uMelchizedek
Now who was this Melchizedek He was a priest
manje wayengubani lo Melchisedeki na wayengumpriesti kaNkulunkulu phezu konke wayeyinkosi yaseSalema owakuyinkosi yaseJerusalema wayengenayise noma wayengenanina wayengenasikhathi ake azalwa ngaso noma akasoze aba nesikhathi ayofa ngaso manje sithola ukuthi lokho kuzofanele kube ngokwaphakade sithola ukuthi igama elithi kuze kube phakade lisho ibanga lesikhathi ngisakhumbula lokho na ibanga lesikhathi kungukuze kube phakade na phakade futhi kuze kube phakade kuyafakazeka izikhathi eziningi ibhayibhelini nje ngebanga lesikhathi kodwa iphakade futhi lunye kuphela uhlobo lokuphila okuphakade sitholile kunjalo na uNkulunkulu nalokho kuphila okuphakade kuphela kunjalo na uhlobo olulodwa kuphela lokuphila okuphakade alikho igama elinjalo elinjengokuthi ukujeziswa phakade isizathu uma uzojeziswa phakade uzofanele ube nokuphila okuphakade ukuba ujeziswe phakade ubuye oba nokuphakade futhi uma unokuphila okuphakade ungeke wajeziswa nyabo uma unokuphakade ozwa amazwi ami akhole ngongithumile unokuphila kunguna phakade kunjalo na ukuphila okuphakade ngoba uyakholwa awu uma unokuphila okuphakade ungeke wajeziswa ngoba unokuphila okuphakade ngakho manje ke uma uzohlupheka esogweni kuze kube phakade naphakade uzofanele ube nokuphila okuphakade kodwa manje ngikholwa ukuthi iBhayibheli lifundisa ngesihogo sangempela esivuthayo iBhayibheli lifundisa lokho ukuthi izolo nobubi kuyojeziswa kuze kube phakade naphakade lela kusilo iphakade manje lokho mhlawumbe iminyaka ezigidigidikazi eziyishumi kungahle kube okweminyaka ezigidigidikazi eziyikhulu kodwa ngezinye izikhathi kuzofanele kube nokuphela ngokuba yonke into eyayinokuqala inokuphela yilezo zinto engenakho ukuqala ayinakuphela seniyasikhumbula leso sifundo manje na ukuthi sabuyela kanjani emumbo sasesithola ukuthi yonke into eyayinokuqala yaphendukezelwa niyabo impendukezelo esuswa entweni enkulu futhi egcineni songeka yenyukela ephakadeni bese kuthi ke sonke isihogo konke ukuhlupheka nayo yonke inkumbulo yokunjalo iyoshabalala phakade yonke into eqalayo iyaphela nalo Melchisedeki wayengesuye uJesu ngokuba wayenguNkulunkulu futhi owenza uJesu noNkulunkulu behluke ukuthi uJesu wayeyitabernakele uNkulunkulu ayehlala kulo niyabo manje uMelchisedeki uJesu wayenakho kokubili uyise nonina nale ndoda ayizange ibe noyise noma unina uJesu wayenokuqala kokuphila futhi wayenokuphela kokuphila le ndoda yayingenayise ingenanina ingenakuqala kwezinsuku noma ukuphela kokuphila kodwa kwakunguye lowo muntu ofanayo kwakunguye uMelchisedeki noJesu wayemunye kodwa uJesu wayengumzimba wasemhlabeni ezalwe futhi wabunjwa njengesono umzimba kaNkulunkulu uqobo indodana yakhe uqobo ezalwa futhi wabunjwa njengesono ukukhipha udosi lokufa ukukhokha isihlengo nokwemukela amadodana namadodakazi kuyuqobo niyakuthola na yingaleso sizathu wayenokuqala wayenokuphela kodwa lo mzimba ophelele esikhumbuzweni njengesibambiso sokuvuka kwethu uNkulunkulu wayengenaki uvumo ukuba lo mzimba ongcwele ubone ukubola ngoba wawudala yena uqobo wayeseyawuveza wayeseyuvusa wayeseyubeka ngakwesokunene sakhe futhi namhlanje umoya ongcwele owavusa lo mzimba ulapha ebandleni alibonge igama lenkosi futhi uveza izimangaliso ezifanayo namandla futhi ngolunye usuku lo moya ongcwele osebandleni uyompopoloza futhi uyophakamisa futhi uyozemukela wona kulesi simo somzimba ohlezi ngakwesokunene somkhulu kaNkulunkulu ukwenza izinyuselo zethu thina zoni futhi ngalapho sigciniwe ngokuphelele esonweni akusikho ukuthi asoni kodwa sigciniwe esonweni ebukholeni bukaNkulunkulu isizathu kunomhlatshelo onegazi omi phakathi kwami noNkulunkulu phakathi kwenu noNkulunkulu yingalezo sizathu athi umuntu ozelwe kuNkulunkulu akona akanakona ukuba uma uzelwe ngokusha wona impela umoya ongcwele owawuhlala kulowo mzimba uhlala kuwe futhi awunakona umhlatshelo ubekwe phambi kwakhe manje-ke uma ukwenza ngamabomu kukukhombisa ukuthi akunakwenzeka kuwe ukuba ube kulowo mzimba amen lelo ivangeli nanto ngakho-ke niyabo awuphikisani nanoma imiphi imibhalo ubophela imibhalo ndawonye niyabo kwakungenakwenzeka kuba labo asebake bakhanyiswa yilapho esizothola khona imibuzo yami ngokuba itholeni nje sifuna kanjalo-ke manje qaphelani akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa ukuba bahlubuke ukuba babuye bazivuse futhi ekuphendukeni kubona ukuthi babethela indodana kaNkulunkulu kabusha futhi bayenza bayithela ngehlazo obala babe ngekwenze bese niqhubekela-ke kumahebheru eshumi lapho okusho khona lapho ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso futhi yini isono na ukungakholwa uma wena ngamabomu ubona umoya ongcwele wenza izinto ozenze khona lapho kulokhu kusa nokubona ukuthi uKristu uvukile kwabafileyo futhi uhlezi ebandleni lakhe ngaphakathi kwabantu bakhe futhi wala ngamabomu akunakwenzeka ukuba wena ube uze kuNkulunkulu ngoba uhlambalaza umoya ongcwele uJesu washo izinto ezifanayo ngenkathi ayenza lezo zimangaliso bathi ngani ungubhelizebhuli ungumbhuli udeveli uJesu waphenduka wayesethi ngizonithethelela ngalokho kodwa nxa umoya ongcwele efika ekwenza ukukhuluma izwi elimelene nawo alisoze lithethelelwe kulelizwe noma izwi elizayo ngoba nibize umoya kaNkulunkulu owawukuye ngokuthi umoya ongcolile manje-ke uma sona ngamabomu uma sona singakholwa ngamabomu hhayi emva kokwamukela iqiniso sesizelwe ngokusha besingeke sisona ngaleyo nkathi isoni ngeke senza umkristu angesenze isono esingenakuthethelelwa angekwenze nguwongamesaba uNkulunkulu owenza lokho ngumzenzisi hhayi kholwa naborabi bamajuda babecabanga ukuthi babeyizitashi futhi babe no-DD no-PhD babecabanga ukuthi babethungelwe ngakho konke esikhwameni kodwa babeyizona ezimbi kakhulu bangahle wawungenakubeka isandla phezu kwabo empilweni yabo babehlanzekile isimilo futhi benobulungiswa leyo ndlela kodwa babengabangakholwayo futhi thatha igama elithi isono bese uthola ukuthi lisho ukuthini igama elithi isono lisho ukuthi ungakholwa mabili kuphela amaqembu angavumelani lokho ngokuthi ikholwa noma ongakholwa lokho ngokuthi umuntu olungisisiwe noma isoni yilokho kuphela uma ungongakholwayo uyisoni akunendaba ukuthi ulunge kanjani ukuthi uya kangakanani esontweni noma ngisho uma ungumshumayeli usalokhu ungongakholwayo labafarisi babengabashumayeli futhi babengabangakholwayo futhi basesihogweni namhlanje ngakho nje bengabakholwayo njengoba babenjalo futhi bemnene kodwa abamkholwanga futhi bambiza ngodeveli futhi baphikisana nezwi lakhe futhi abanye babo bathi uma uyiyo manje yehla esobhalweni yenza isimangaliso asikubone usenza omunye wamshaya ekhanda ngenduku wayesethi profeta bese usitshela ukuthi ubani okushayile ungumprofethi futhi sizokukholwa niyabo abangakholwayo bayazenzisa ukuthi babengamakholwa kodwa babengabakholwayo bengazalwe ngokusha behlukaniswa nakuba babengcwele futhi bemnene nokho leyo yinto efanayo uma namhlanje abesilisa nabesifazane bangaya esontweni futhi babe nobuso obude futhi futhi babe mnene ngakho konke abangaba yikho futhi bangawaqambi neza bangabebe futhi bazame ukuyiphila inkolo yabo ngakho konke abangakwenza kodwa ngaphandle uma beyikholwa balahlekile Ngako akukho pressure esabagcina umthetho ngokweqile eBhayibhelini buCalvin buMusa yilokho uNkulunkulu anenzela khona nemisebenzi yilokho aniwenzela uNkulunkulu kwahlukaniswe ngokoqobo uma uyeka ukuqamba amanga uyeka ukubhema uyeka ukweba uyeka ukuphinga uyeka konke wenze yonke into wagcina imiyalo futhi wayesotweni wabaphathizwa masonto onke wathatha isidlo wageza izinyawo zabangcwele wenze yonke into waphilisa abagulayo futhi wenze zonke lezi ezinye izinto ngaphandle uma uzelwe ngumoya kaNkulunkulu wakhethwa ulahlakile akuyi ngothandayo noma ogijimayo kodwa nguNkulunkulu ohawukelayo wesa wazama ngamandla akhe onke ukuba abe ngumKristu futhi akakwazanga ukukwenza iBhayibheli lathi waqala kamunye wefuna indawo yokuphenduka futhi akangayifumana ngaphambi kokuba ngisho azale uNkulunkulu wamlahla ngoba wayazi ukuthi wayengumkhohlisi obolile etizweni yakhe uNkulunkulu ngokwazi phambili wayekwazi wathi ngithanda uJakobe futhi ngiyamzonda uEsau noEsau wayebukeka njengomuntu umzane ohloniphekile wayehlala ekhaya enakeke lobabayi wakhe umdala oyimpuputhe waphakela izinkomo nayo yonke into wayengumfana olungileyo noJakobe wayengumfana kamama umxoxe izindaba osasidabane esidadlana yiloko eyikho ufanele ukuvume iBhayibheli liyavuma liyakuletha ezulazula enza yonke into futhi umama elokhu elamathele kunina kodwa nakho uJakobe nayo yonke impumelelo nokungaphumeleli kwakhe nezintela zakhe ezenziwe sasidabane wayesala kana ukuhlalipha kulowo buzibulo lelo yinothi okuyilona eligamile uEsau wayengumnumzalo ohlonipheke ngokuphindwe kabili kukaJakobe ukuba besingamehlulela namhlanje ukuba abe yilunga lebandla lethu ubungathatha uEsau inkulungwane koyedwa uma ubungamazi kodwa uNkulunkulu wathatha uJakobe wawungenze njani ngoPawulu ongcwele ukuba wayefuna ukuba ngumfundisi na elincane ijude elidala elinekhala eliyihuhu nomlomo utshekele eceleni elokhu ehamba eqophisana nje nokuthi uzolidabula kanjani ibandla uzokwenza yonke into wawungacabanga ukuthi wayenze isono esingenako ukuthethelelwa kodwa uNkulunkulu wathi uyinceku yami uNkulunkulu uthatha amadoda futhi awenze hluke. Hayi amadoda ethatha uNkulunkulu futhi ebangahlukile. uNkulunkulu uthatha indoda bese eyenze ehluke akusikho okwenziwa nguwe okuthandayo okucabangayo. Kuyilokho okwenziwa nguNkulunkulu nakho lapho khona naleyo indaba. Manje lo Melchizedek omkhulu indaba enjepho ngaye lapha sifuna ukufunda kancanyana lolu hlobo sesadingeka ukuba sedlule kukho ngokusheshsha okukhulu sizoqala emuva lapha engcenyeni ethize yombhalo futhi sizoqala cishe evesini leshumi nesihlanu
and it is yet more evident that
there ikakhulu kusobala lokho ukuthi kukhona uma kumiswa omunye umpristi ofana noMelchizedek manje uMelchizedek wayengumpristi wayenguye na nakho ayikho sithola ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni wayengumthombo omkhulu womoya kunjalo na wayengenandawo yokuzalwa wayengenandawo yokufa wayengenakuqala kwezinsuku wayengenakuphela kweminyaka wayephakade nje njengoba iphakade liyiphakade akazange azalwe akazange afe futhi phakathi lapho sithola ukuthi wayenezinhlobonhlobo eziyisikhombisa zikamoya kunjalo na iBhayibheli lasho esambulweni ukuthi omoya wayesikhombisa phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu kunjalo na eyisikhombisa eminingi-ningi umoya oyisikhombisa siyathola kunemibala esikhombisa kuneminyaka yebandla esikhombisa lapho oh kuyagijima nje isikhombisa siphelele noNkulunkulu wayephelele nemimoya eyisikhombisa naleyo mimoya yayiphelele owokuqala kwakungumbala obomvu uthando oluphelele ukuhlengwa nokuthi kanjani ukuba besinesikhathi ukunikeza leyo mibala futhi sikhombise ukuthi ngamunye waleyo mibala umele umsulwa bukaNkulunkulu amen
those colors are seven natural colors
leyo mibala kunemibala ezikhombisa emvelo leyo mibala umele umsulwa bukaNkulunkulu ne leyo mibala umele izinjongo zikaNkulunkulu isimo sikaNkulunkulu
leyo mibala isikhombisa yayimele iminyaka yebandla isikhombisa izikhanyelo eziyisikhombisa izingelosi eziyisikhombisa kuwo wonke umbhalo izikhonzi eziyisikhombisa izithunywa eziyisikhombisa imilayezo eyisikhombisa konke ezikhombiseni izinsuku eziyisikhombisa izinsuku eziyisithupha nesikhombisa isabatha okuphelele okuphelisiwe okuhle kuba nje ngesikhathi kuba sibe kukho nokukukhipha leyo mibala thatha umbala obomvu sithatha umbala wokuqala ubomvu yini okubomvu na okubomvu uphawu olulodwa lwengozi okubomvu uphawu lokuhlengwa futhi buka okubomvu ngokubomvu mbala muni na omhlophe kuyiqiniso lokho ngakho ngekathi igazi elibomvu lithululwa ukumboza isono esibomvu uNkulunkulu ebuka ngegazi elibomvu ebuka isono esibomvu sibamhlophe ikholwa lingeke lona impela lingeke imbeki kaNkulunkulu izibusiso zikaNkulunkulu ihlala kulo uNkulunkulu angebone lutho kodwa igazi lendodana yakhe uqobo akulandaba ukuthi yini esebandeni lakhe ukuthi kuyini uNkulunkulu akakuboni ngoba uJesu uyabamela njalo njalo umpristi omkhulu ayikho indlela kulo ukuba lone ube umhlatshelo ubekwe lapho walo kanjalo impela ngeke futhi manje uma uthi awulokho kunginika ithuba elihle khona ke lokho kukhombisa ukuthi awulungile uyakuthandela lokho uyokuthanda uma umkhristu wangempela kuze kufike endaweni lapho leso sono besingakuhlobo njalo uze ungabe usasenza ngokuba ibhekwa kaNkulunkulu ihlala kuye futhi akangala bona kwathi ibhayibheli eke wahlajululwa ngegazi likaJesu akasele sifisa sesono uma unesifiso inhliziyo yakho ayilungile kuNkulunkulu manje uyakwenza okungalungile kodwa awukwenzi ngamabomu yabo uyaphapheka noma yini obhabheka kuyo noma wenze into ongaqondile kuyenza ayikabi isono uyophenduka ngomzuzu obona ngawo ukuthi wenze okungalungile uyajika masinyane bese uthi bengingaqondile angikubonanga lokho uyokusho lokho yonke impilo umuntu akafuni ukuba yikho ngalezo sizathu sizithutha kangaka futhi sinjale kumnyameni phansi lapha emhlabeni ukuthi kukhona ukubuyisana kwethu ngekazi ngaso sonke isikhathi ukusigcina simboziwe isizathu iphutha lokuqala esidibana nalo manje nanko umqondo wakho gcina umthetho ngokweqile oh uyazi ukuthini lowo wesifazane wangcweliswa kodwa akabusisa uNkulunkulu wenze okungalungile ngiyazi use kubukile iphutha lelo akahlibukile wenza iphutha uma ebenze ngamabomu khona ke ubengalungile kwaseqaleni uma ubengaqondile ukukwenza futhi ayephambi kwebandla elingcwele likaNkulunkulu futhi akuhlambuluke futhi athi ngile phutha futhi ngithetheleleni kwaphezelekile ukuba ukwenze awukwenzi enhliziyweni yakho khona ke ubufanele uye altar eqobo lwakho qiniso Nabo bungcwele bangempela ebandleni nabo bungcwele bangoqobo ubungcwele obungesibo obakho kodwa buka Kristu amina bungcwele bokubethula kuye kodwa ngithembele kwabakhe umusa wakhe futhi nginabo enhlizweni yami abungifanelanga kwakukho ebengingakwenza ukuba ngikufanele kodwa ngumusa wangibiza futhi wangimema ukuba ngize Ngase ngibuka wayesesusa isifiso kimi ngenza izinkulungwane zamaphutha enyangeni ngayinye onyakeni ngamunye impela ngiyawenza kodwa uma ngibona ukuthi nginephutha ngithi uNkulunkulu bengingaqondile ukukwenza wena uyayazi inhliziyo yami bengingaqondile ukwenza lokho ngiphapheke kulokho bengingaqondile ukukwenza Ngithethelele Nkosi uma ngenze ukungalungile kumfowethu ngithi mfowethu ngithethelele bengaqondile ukwenza lokho impela uNkulunkulu wayazi inhliziyo yami onakho lapho khona nanko umhlatshelo wegazi nanko amandla evangeli lelo bandla elingcwele liyaphambili hayi ngoba kukhona into oyenzile into owawungahlanganise lutho nayo nakho kubuyisana Manje lo Melchizedek ngenkathi evela ngifuna ukuntshela enye into kana ke naluthatha ucezu lwengilazi emakhona mathathu na thatha ucezu lwengilazi emakhona mathathu bese olubeka ukuze lushaywe yilanga liyoveza imibala ephelele eyisikhombisa ucezu lwengilazi emakhona mathathu liyoveza uthingo lwenkosikazi kunjalo impela manje ukuba besinesikhathi besizongena kulokho wokuthathu kuletha ukuphelela Oyise indodana umoya ongcwele ukulungisiswa ukungcweliswa babatizo kamoya ongcwele nako lapho khona kuphelela kufika ngokuthathu uNkulunkulu phezu kwamuntu uNkulunkulu kumuntu obizwa ngoJesu uNkulunkulu ebandleni bese ke kuba ngokuphelela umuntu wona inqobo nje uma uNkulunkulu wayephezulu lapha entsikeni yomlilo uNkulunkulu umuntu wona njalo phambi kwaNkulunkulu inqobo nje uma uNkulunkulu wayesentsikeni yomlilo ngoba wayesalokhu eyisidalo esingahlanzekile igazi lesihlwane lalibekwa phambi kwakhe iwundi kaNkulunkulu lafikake isinyathelo sikaNkulunkulu sesibili esiyiso du uNkulunkulu ofanayo esiyisikhundla bese ke kuba yilo uNkulunkulu waye kuKristu waye uNkulunkulu ofanayo owayesentsikeni yomlilo noNkulunkulu ofanayo waba yinyama wakaphakathi kwethu kwase kuthi ke umuntu wahlekisa ngaye kwakusa lokhu kubaleka kukho kwakungakabikho gazi elathululwa kunjalo uJesu wathi ngizonithethelela kodwa manje ke lowo ofanayo oyinyama waba sentsikeni yomlilo futhi ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu lapho sithola uPawulu ehlangana naye esendleni ezansi eya eDamaseku leyo nsika yomlilo efanayo sithola uPetro ehlangana naye ejele leyo nsika yomlilo efanayo impela futhi siyambona namhlanje phakathi kwethu yomlilo efanayo kodwa kuphelela sekufika endaweni ukuthi umuntu ophakathi nendawo manje uma kwenzeka kuba neJuda lapha noma omunye umuntu oliqondayo iTestament elidala kufakazise ake ngikukhombise angiliphethe iTestament elidala khona manje leli yiTestament elisha kodwa ebunikelweni kwesinkwa sokumukwa esasibekwe epleyitini lesinkwa ikhosha emhlatshelweni wamaJuda ekuhlanjululweni kwamatabernakele kuze noma yibiphi iJuda kulezo zinkezu ezintathu zezinkwa uqhaza liphakathi nendawo lwaluhleshulwa lawo kunguKristu uqhaza oluphakathi nendawo lwahleshulwa uKristu omaphakathi nendawo bawukhombisa ukuthi kwakuzofanele kube nokuhleshulwa ndawo kwakuhlengwa nalo loqhaza lwaluthathwa ngokuthi ukuhlengwa esinkweni ikhosha futhi nangu futhi kulobusuku uma sithatha isidlo sihlapula isinkwa ikhosha ngokuba singumzimba kaKristu futhi wahleshulwa eCalvary ukuba abe inhlawulo yezono zethu ukuthi ngokulunga kwakhe singaba ngokulunga kwakhe ngoba waba isono sethu ukuze thina sibe ngokulunga kwakhe mfowethu lowo ngumusa uqobo ngokoqobo ayikho indlela noma yiphi enye indlela obungakulungisa ngayo manje lo Melkisedeki lo muntu omkhulu okwahlanganwa naye endleleni wakhokho Abraham wakhokho izishumi kuye ufanele ukuthi indoda yayinkulu kanjani nje manje kaphelani masinyane ongamiswanga ngomthetho wemiyalo wenyama manje niyawubona lo mthetho wabagcina umthetho ngokwekile na umthetho wathi ungabulali ungaphingi ungebi uJesu wajika wabheka emumva ngoko wathi kuthiwa ngabasendulo ungabulali kepha mina ngithi othi kuthela umfowabo kungengasizathu sebulele vele kuthiwa ngabo abasendulo ungaphingi kepha mina ngithi kini yilo nalobo wesifazana mkhulu okusephingile vele phakathi kwenhliziyo yakhe naye nako lapho kukhona lokho bekufanele kufundisa abesifazane ukuthi kugqokwa kanjani ukuthi kwenziwa kanjani okulungileyo ugqoka ngokungafanele futhi ubangele abesilisa ukuba bakubuke ngendlela engafanele unecala lokuphinga ngokufanayo nje njengoba usenzile isenzo uJesu washo njalo nani bantu nalolulaka lomese wesaha oluhlala njalo luthintsela emlonyeni womunye umuntu lungenakwakha nezinto ezinjalo qaphela unecala uma ukhuluma igama ngumfoweni lokho akulungile hayi nje uhamba ujikeleza futhi ukudilizele phansi awudingi ukuba uhlabe ngomese emhlane womuntu ukuba umbulale ungasibhidlize isimilo sakhe futhi umbulale ubulale ukuthonya kwa akhe ukhulume ngomelusi wakho lapha usho into embi ngaye ungavele nje umdubule wakhuluma into engalungile ngaye awu kuyobulala ukuthonya kwakhe nabantu nezinto ezinjalo futhi unecala lakho okwashiwo uJesu manje lalelani lapha uPawulu ayezama ukufinyelela kukho lapha ngiyalithanda leli Bhayibheli elidala liyakuqondisa bukani oh bukani lapha manje manje njengoba sifunda elesine ngokuba kusobala ukuthi inkosi yethu yaphuma kuju awume ngikholwa ukuthi nginelinye ivesi lapha ebengizolifunda qabo ezathi lapha kweleshumi nesithupha ongamiswanga ngomthetho wemiyalo wenyama lokho ngokugcina umthetho ngoqile niyabo owumfowethu bengingafanele bengingafanele ngiyazi kodwa akusikho lokho uthando olukwenzayo ukuthi sedlule kanjani kukho ngathi uma ngithe kowami ngumkami awu ngingathanda ukuba namakhosikazi amabili ngingathanda ukwehla ngenyuka nalena ngenze lena lapho kodwa uma ngenza umkami uzokwehlukanisa nami nabantwana bami bazoba se inkonzo yami ibingalahleka wena ongcolile mzenzisi obolile kunjalo awumthandi kahle endaweni yokuqala kunjalo impela uma ubumthanda akuyikubakho umthetho ngakho ubuyomthanda noma kanjani futhi unamathele kuye kunjalo impela nani besifazane niyokwenza into efanayo ngomyeni wakho kunjalo ngezinye izikhathi abesifazane baba yindawo noma owesilisa ubona uJezebele omncane ezipende wonke niyazi futhi yohamba ejikeleza amthande mhlawumbe unkosikazi olungileyo bese ke uzibiza ngomkristu ngiyakudabukela udinga elinye ithamo lomuthi lasealtare kunjalo nabanye benu besifazane ngiqalaza omunye umfo omdadlana nezinwele zakhe eziqonde ngo zabheka phansi uvaselina owenele kuzo ukuba avule umlomo wakhe bese keni intombazane enye endadlala lapha kungekudala leli akusilihlaya ngoba angiqondile ukuxoxa njengehlaya kodwa abantu uyazi ukuthi lena akusiyo indawo yokuxoxa amahlaya kodwa intombazane endadlana lapha kwakunabafana abahle lapha abafana abangamakristu kudala ngenkathi ngiselusa lapha sasivamise nje ukuba namaklasi ezinsiza futhi ngangiyaye ngikhulume nezintombi ngesonto ntambama mayelana nocansi nezinto bese kuthi ke ngesonto elilandelayo ntambama ngikhulume nezinsizwa futhi ngiza ukuthola ukuthi lezo zinto bazithibe kuzo intombazane endadlana yaqala kuhamba nolunye uqhaqhavana oludadlana ezasi nedolobha lapha lwalubhema osikilithi futhi lwaluneflask ephaketheni lwalo futhi lwalushayela imoto enamandla elingene abantu ababili ngasedolobheni ngangingaboni ukuthi yayiboneni kulowo mfana wayengazi enkonzweni wayehlala phandle lapho ayibeke esontweni phandle lapha bese ke ahlale phandle lapho ngaphandle emotweni yakhe futhi alinde wayengangeni enkonzweni ngathi kuyo ngelinye ilanga yayake eNew Albany ngathi kukhona engifuna ukukubuza khona ntombazanyana yini ezweni oyibona kulowo mfana na ngathi indawo yokuqala yena uzonda yona impela inkolo onayo wedelela uKristu wakho akasoze aba ngumyeni kuwe uyokwenza ube lusizi yonke impilo yakho ngase ngithi awu kunabafana abakahle abancane abangamaKristu lapha obungahamba nabo nalapho ubabayi wakho nomama benyanya imicabango yakho uphuma kodwa uyahamba noma kunjalo futhi ucabanga ukuthi ngiyitshitshi lika 16 yaqala kuzipenda futhi khitima phandle futhi into yokuqala yayisemahotelaneni asemigwaqeni emikhulu seyaye ephakadeni manje kodwa manje ke yama lapha futhi niyazi ukuthi yiziphi izaba leyo ntombazane engiphendula ngazo lapho zokuthi yayithanda lo mfana na yathi unezinyawana ezibukeka kahle kabi futhi unuka kahle kabi ungathini nje into enjalo ezifaka amaphefumi leso isitabane hayi ndoda kuba ngathi tate ngingaqoka ukuhamba nomfana ongumkristu obenezinyawo ezinjengezimoto ze-gravel futhi enuka njengeqaqa uma ube ngumkristu ngoqobo kunjalo qiniso izaba izinyawana ezibukeka kahle kabi futhi unuka kahle kabi umhambi wehotelana yasemigwaqeni emikhulu ekugcineni wayona impilo yentombazane kungamahloni hlazo kalana makushonishwe kodwa kufanele kungenwe kukho ngokukhuleka nangokuhlonipha nothando lwangokoqobo lwalowo wesifazane liyonibopha ndawonye kuze kube phakade elikubopha emhlabeni ngiyakukubopha ezulwini uma wehla umgwaqo ngale ya angahle aguge futhi abe empunga futhi esembimbi kodwa lolo thando olufanayo owawunalo ngaye ngenkathi eseyintombi enhle uyebusala kunalo ungahle bemahlombe aqothile usunempandla futhi usubuso obubili nayo yonke enye into kodwa uyokuthanda njengoba wenza ngenkathi umi namahlombe abanzi nezinwele ezisongene uma kuNkulunkulu ngempela ngokuba nibheke esikhathini lapho seniwele umfula ngaliya lapho iyophinde livubuke futhi nibe izinsizwa nezintombi ukuba nihlale ndawonye kuze kwephakade leso isithembiso sikaNkulunkulu saphakade wathi uyokwenza yena akusikho lokho kuphela sizongena kukho emzuzwini wafunga ukuthi uyokwenza yayelani lokhu njengoba siqhubeka omiswa ngumthetho wemiyalo wenyama kodwa ngamandla okuphila okungabhubhiyo manje sizofuna ukushetshisa ukuze sikuthole ngokuba kufakazwa ngaye ukuthi wena ngumpristi kuze kube phakade ngokokuma kukamelkisedeki inqobo nje uma ezodingeka umpristi uyoba ngumpristi ngokuba ingokusobala emiyalo iyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo okungasizi kwawo lokhu umthetho awuphelisanga lutho ungeke akunandaba ukuthi wenzani uyeke ukuphuza uyeke ukubhema uyeke ukuqamba amanga uye enkonzweni futhi uzame ukwenza lokhu futhi uzame ukwenza lokho usalokhu ungowenyama lowo ngumthetho nje umthetho awenzi lutho oluphelele kodwa yini ezokuphelela na uKristu utumo ngingahle ngiyeke ukuqamba amanga ngiyeke ukweba ngiyeke ukuphinga ngiyeke ukuphilomba ngiyeke zonke izinto ngisalokhu ngingowenyama uNkulunkulu akakwemukeli ngoba angiyalutho engale nginikela ngalo kuye enhlawulweni kodwa umzuzu engibeka ngawo izandla zami phezu kwekhanda elibusisiwe lempazi uJesu bese ngithi mpazi angilungile ungangithatha njengenceku yakho na noNkulunkulu wanga asuse isono sami ngimi ngiphelele ebusweni bukaNkulunkulu kunjalo ngani na angimile ngingazibonga ngakho okungokwami ngimi kwakhe futhi usiphelelisile ngokuhlupheka kwakhe negazi lakhe ngiyabona sekuyisikhathi sokuvala kodwa ngifuna ukuqeda ukufunda lokhu uma ngingaphumelela ngokushesha ngenxa yobuthakathaka bawo okungasizi lutho kwawo lokhu umthetho awuphelisanga lutho kepha sekungeniswa ithemba elingcono yini ithemba elingcono na uKristu esisondela ngalo kuNkulunkulu ngani na kukho konke ukulunga kwethu futhi konke ukulunga kwethu futhi konke ukulunga kwethu sisalokhu singabenyama kodwa uma sike saba sebukhoneni bukaNkulunkulu sikonde ukuthi sasingeke neze sime lapho kuphela ngokufanela kukaJesu Kristu khona ke sisondela kuNkulunkulu ngokufanela kwendodana yakhe Nkosi ngiza kuwe ngenhliziyo engenacala igameni lendodana yakho uJesu ngiyacela ngemukele omfowethu uza ngendlela ephilayo ke Ngokusikho ukuthi inkosi uyazi ngiyeka ukuphuza uyazi ngimpatha kahle umkami uyazi ngenza lokho awunalutho ongalunikela ngokuba umthetho wemiyalo yenyama wawungenakwenza lutho kodwa ukuletha elinye ithemba kwakwenza lelo themba elinguKristu sinalo njengehange lomphefumulo ligcilile futhi liqinile Bekisisani futhi kangaka engabekwanga ngaphandle kokufunga isabizwana uma nizoqaphela phakathi lapha usemagameni abhalwe ngokutsheka wabekwa upriest kungesiye upriest kuphela kodwa wenze upriest ngokufunga akusikho manje bekisisani asithole ukusele kupriest ngokuba labo bapriest abakwalevi abalungile abalungileyo amadoda aqotho lawo priest kambe babekwa babe abapriest ngaphandle kokufunga uNkulunkulu wavele wathi nje ngokokuma kuka ngokokuma kuka Aaron ukuthi ubekela abapriest bedla ngezizukulwane bese beya esikoleni futhi bafundele ukuba ngabashumayeli kanjalo njalo bayehla ngakho uNkulunkulu wababeka abapriest kanjalo azibeka abapriest ngepondo yabo ngefa labo kanjalo njalo kodwa lo muntu wabekwa umpriest ngokufunga uNkulunkulu akuthathayo Lalelisisani manje babekwa ngaphandle kokufunga kodwa lona ngokufunga ngalowo owathi buye inkosi yafunga ayikuzisola. Amen. Wena ungumphrethi kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki. Ngokungakho ke uJesu waba ngumqinisi wezivumelwano esingcono. Manje ngokushesha kulabo ke baba baningi ababekwa babe ngabaphrethi ngokuba bathika ngenxa yokufa ukuba baqhube njalo izinkulungwane eziphendwe kazinkulungwane zabaphrethi ngoba zazingenalutho kodwa nje ukufa nokufa nobuthakathaka nokufa 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 kodwa mpikisiseni.
But this man, what man, Jesus?
Kepha lo muntu muntu muni na uJesu ngenxa yokuba ngokuqhubekayo ehlala phakade unobupristi obungenako kuguquka lapho ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo. Akunandaba ukuthi ukude kangakanani, ukuthi usuqothe kangakanani, usudede kangakanani, unamandla ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Akusikho ukuthi kwakusekulungeni kwakho kodwa ekuvumeni kwakho.
That come to God by him, seeing
uyabo abeza kuNkulunkulu ngaye lokhu ephilela njalo ukubamela ukhona lapho njalo njalo emela. Kusukela umpriesti omkhulu onjalo usifanele thina ongcwele ongenacala ongenabala owahlukanisiwe nezoni futhi waba ngumpriesti omkhulu ezulwini nakho. Manje uma ngizama ukumela icela lami uqobo lizongilahla. Uma ngizama ukumela ngithi awu ubabayi wami wayeyindoda elungileyo, ubabayi wami wayengumshumayeli, awu ngiphile esontweni, liyobe lisalokhu lingilahlile. Kodwa lo muntu ungopheleyo uKristu uhlala lapho bese enikela ngegazi lakhe njalo njalo ngezono zami nakho lapho okhona. Ungadingi imihla ngemihla njengalabo baphristi ukunikela ngemihlatshelo ngenxa yezakhe izono kuqala nangasemuva ngenxa yezabantu ngokuba wenza lokhu kanye mhla ezinikela yena. Manje bekusisani vesi lokugcina ngokuba umthetho umisa abantu babe ngabapriesti abakhulu abanobuthakathaka. Yilokho ke umthetho wenyama okwenzayo. Manje ngifisa sengathi njengabe cishe benginamahora amabili khona lapha usabenza kanjalo ke umthetho abantu babe ngabashumayeli kunjalo ngani bathi awu lendoda inolwazi lwasekholiji bengingeke ngathengisa ngolwazi lwami oludadlana lwasezulwini ngawo onke amakholiji ezweni. Ngani sifundisile lendoda ikhethwe ngokucophelela indoda yokuzenzela. Angiluthandi lolo hlobo, ngithanda indoda eyenziwe nguNkulunkulu. Niyabo kodwa umthetho usababeka abapristi, umthetho usababeka abashumayeli. Ibandla lamaBaptist anikezela ngabashumayeli izandla zigcwele bona banomshini obakhiqizayo. AmaMethodist inabo, amaBaptist inabo, amaPresbyterian, amaNazarene, iPilgrim Holiness, amaPentecostal abakhiqiza ngokushesha ngakho konke abangakwenza njengokuphatha okukhulu umshini omkhulu. Bame lapho njenge bengihlala njalo ngithi ngangilizwela ngempela ichwane lomshini wokuchamisela. Niyazi okuncane kwechwane elichanyuselwe phansi komshini wokuchamisela alichanyuselwa kahle qhabo. Isikhukhukazi sifanele sichamisele ichwane kodwa ichwane lomshini wokuchamisela uma liphuma livele lithi nje tiyo 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 kwa futhi alinamama elingaya kuye. Niyabo alazi ukuthi uyini umama kunjalo lithiyozela yena kodwa alinayo. Kodwa ichwane elincane elithanyuselwe phansi kwesikhukhukazi indlela yemvelo liyatiyoza bese umama eyaphendula kunjalo. Futhi ngezinye izikhathi ngicabanga ngalolu lapha ulwazi lwasekholeji lokuphuma phansi kwalomshini omkhulu wokuchamisela elosivili nasemhlabeni jikelele uchamisela abashumayeli ngezinkulungwane. Imishini yokuchamisela yamaPentecostal nemishini yokuchamisela yamaPresbyterian nemishini yokuchamisela yamaBaptist bonke bachamisela amachwane amancane abo bona tiyo 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 futhi bakhuluma ngomshini wabo wokuchamisela abachanyiselwa kuwo. Kodwa ngiyathanda ukuba nobaba umama alibonga igama lenkosi babengebaningi kakhulu abazalwa nami kodwa owayelapho ngabafowethu. Amen. Sinomama ophendulayo umama osezulwini osiphatha njengomama sonke njengesikhukhukazi sifukamela amatshwele aso futhi sikukuze kuwo futhi sisekela phezu kwaso sifukamela amachwane aso kanjalo ngiyonifukamela o Jerusalema Jerusalema bengithanda kangakanani ukunithatha njengoba kwenza isikhukhukazi ematshweleni aso bengithanda kangaka kangaki ukunenza nibe ngabami kepha anivumi nibe namakholeji angawenu nachamisela abaphristi benu banifundisa okumelene nami manje enishiywa nodwa imbubhiso yenu ilele phambi kwenu ngisho lokhu o bantu ubuthanda kangaki umoya ongcwele ukunifukamela njengesikhukhukazi senza ematshweleni aso kodwa nifuna indlela engeyenu nizoba nendlela engeyenu ngawo ngobunye balobu busuku ngithanda ukushumayela ngokuthi indlela engeyakho niyazi uKhayini wayefuna indlela engeyakhe umuntu ufuna indlela engeyakhe namhlanje kodwa kukhona indlela ebonakala ihle kodwa ukuphela kwayo ngokufa manje phikisani kulokho uthi esisho sivumelwano esisha ngiyakholwa manje lokho qhabo bengisendaweni engesiyo ivesi lamashumi amabili nesishiyagalombili ngokuba umthetho umisa abantu babe ngabapristi abakhulu abanokuthakathaka kepha izwi lesifungo elalandela umthetho limise indodana eqhubeke kuze kube phakade uNkulunkulu akabusiso kuze kube phakade nendodana eqhubeka kuze kube phakade ngokukaMelkisedeki futhi wayengakaze abe nokuqala akanakho neze kuphela nomthetho wawungenakuveza lutho olunjalo ngoba wawungowenyama ibandla lingeveze lutho olunjalo amahlelo ngoba angawenyama amakholeji angeke neze aveza noma yini enjalo azama ukuveza izwe kuwo azama ukuwehluhlela azame ngandlela zonke ezweni ukwenza yonke into abengayenza futhi eshiya into enkulu ufanele ukuzalwa kuwo uNkulunkulu ukwenza ube yilokho oyikho impela hayi ngoba uyeka ukwenza lokho manje amaNazarene awufanele ufake indandathu ngeke walifaka iwashi futhi uzofanele ube nezinto ezithize izingalo zakho zizofanele zibe zinde kangaka imikhono iziketi zakho sifanele sibe side kangako nabesilisa ngeke baba ngabedlangala futhi bange ke bakubhaphathiza uma ungakwenzi kulungile nakho kungena iKatolika futhi anokwawo futhi nakho kungena amaMethodist anokwawo onke anobhoko lokulinganisa ubude ukukala ngalo awukwenzi kulungile yilokho kuphela niyabo bese kuthi ke kodwa into engempela ingokuthi yile akunalutho ezingalweni zami engilulethayo ngibambelela nje esiphambanweni sakho oh uNkulunkulu ngihambaze ngilimele futhi ngidinga isimunci oh ngiza ngokuzithoba kakhulu uKristu ngivuma ukuthi angilutho futhi akukho lutho phakathi kwami ngemukele oh uNkulunkulu khona ke uNkulunkulu uyakwemukela manje ungahle ungabazi ngisho noabici bakho ungahle ungalazi ikofi kuphizi ohlukaniswe izingcizo ungahle wazi ungamazi ugika kuhawu isandla sokudla kwesokuncele akwenzi imehluko ukuthi yini ongayazi yinye into ofanele uyazi ukuthi uJesu Kristu wathatha indawo yakho njengesoni nawe uthatha indawo yakho yokuma ekulungeni kwakhe uvuma nsuku zonke ukuthi awulungile futhi umthande ngayo yonke inhliziyo yakho nazo zonke izinjongo zakho zibekwe ngakuye uyophumelela ukuya ezulwini yilokho kuphela okukukho ngokuba ukuphila okwakukuKristu kuzofanele kube kuwe kungenjalo ulahlekile Ngaphambi nje kokuba sivale niyasikhumbula isivumelwano esingenambandela uNkulunkulu aseza noAbrahama na wenzani ngalokho kuhlwa ngenkathi uNkulunkulu ethi ake ngibone ngenkathi uAbrahama ethi ake ngibone ukuthi uzosenza kanjani isahluko seshumi nesithupha ngicabanga ukuthi yiso siyagenesisa ake ngibone ukuthi uzosenza kanjani wathi woza lapha uAbrahama wayesesusa uAbrahama wathi hamba ungilandele ingama bese uhamba ungilandele imbuzi bese uhamba ungilandele isithokazi futhi ngifuna uzenyusele lapha bese wenza umhlatshelo No Abraham wahamba wayeselanda imvu nembuzi ewundlu noma isithokazi wayesezibulala zonke zazimihlatshelo ehlanzekile wayesezihlukanisa zaba ngohafu zaba kabili wayesezichaya wayesehamba ke wayeselanda amahophe amabili wayesewamisa khona ke Abraham wazilinda ezinyoni zingasondeli kuyo elindele uNkulunkulu ukuba afike manje inkosi nanko umhlatshelo uzokwenza kanjani lokhu na angazi ukuthi uzomsindisa kanjani umuntu ngokumelana nentando yakhe uqobo angazi ukuthi uzokwenza kanjani lokhu ungakwenza kanjani inkosi na inkosi yathi manje ibhekisisa Abraham umprofeti ngomoya futhi uzoqonda ukuthi ngikhuluma ngani kulungile inkosi ngifuna ukubona manje ngikwenza samdlalo wase stage nje ngakho Abraham yenyukela lapha manje bese uhlala phansi lapha bese ulinda lezo zinyoni zingasondeli ngakho waziqosha zonke izinyoni ilanga laze laqala ukushona nento yokuqala niyazi uNkulunkulu wehla ngenkathi ehla uAbraham uqala ukozela uNkulunkulu wathi Abraham ngizokulalisa manje lalela mngani ogcina umthetho ngoqile uyabo uNkulunkulu wamsusa ngokuphelele akangabi bikho ngisho nasesithombeni akukho lutho nhlobo ayengalwenza kukho futhi ileyo ndlela akuthola ngayo wena wathi oh ngafuna uNkulunkulu awuzame uNkulunkulu wafuna wena akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala niyabo uNkulunkulu efuna wena hayi wena ufuna uNkulunkulu awuzange neze ukwenze imvelo yakho ayilungile uyingulube awazi kwehluka wawuhlala esibuyeni sezingulube nje yiloko kuphela okwaziyo uyakuthanda uphuza itswala uhamba ukekela ugijima nomkamunye umuntu futhi wenza yonke into ongayenza embi lokho nje kubonakala kukuhle oh mfowethu sinesikhathi esikhulu ucabanga ukuthi kuhle kodwa uNkulunkulu ngengotha enhlizweni yakho yilokho okuguqulayo akusuwe ongongotha uNkulunkulu uNkulunkulu ungongotha kuwe uAdamu akazange angongothe enhlizweni kaNkulunkulu uNkulunkulu wangongotha enhlizweni kaAdamu futhi wena uyindodana kaAdamu kunjalo ngaphambi kokuba uAdamu abe yindodana kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wadingeka angongothe enhlizweni yakhe ngaphambi kokuba wena ube yindodana kaNkulunkulu uNkulunkulu uzofanela angongothe enhlizweni yakho Manje ke uAbraham waya kolala futhi ngenkathi eyakolala yini into yokuqala ayibonayo na obesabeka ngempela obusa sipokwe obuyesabekayo ubumnyama lokho ngokufa obufika phezulu kwaso sonke isintu wayeseke ebuka phambidlana kulalokho wayesebona isithando esithunqayo ngaphambi kokuba ube nentuthu uzofanele ube nomlilo yengaleso sizathu ngikholelwa esihogweni njengendawo evuthayo Kulungile wakhombisa sonke siphansi kokufa futhi sonke besifanele siye sogweni ngoba sizizoni manje kodwa ngale yakwalokho wabona okuncane ukukhanya okumhlophe nalokho okuncane ukukhanya okumhlophe yini ukukhanya na kwakuyini lokho ukukhanya okumhlophe na leyo ntsika yomlilo eyahamba phambi kwabantwana bakwaIsrayeli Intsika yomlilo eyahlangana noPawulu esendleleni ebheke ezantsi eDamaseko. Intsika yomlilo eyakhipha uPetro etilongweni. Intsika yomlilo elapha kulobusuku. Lo ophakade uNkulunkulu ongunaphakade. Yena uqobo lwakhe wahamba phakathi kwale mihlatshelo ehlukanisiweyo. Oh hey, emubona phambili kulowo ngamunye. Ngizokwenza kanjena ke Abraham. Ngibhekisise. Engizokwenza ngenza isivumelwano lapha futhi ngizothatha isifungo ukuthi ngokwenzalo ngiyovusa omelayo ngiyokwenza isivumelwano nokufa futhi ngiyokulahla ngecala ukufa enyameni ngoba mina uqobo lwami ngiyofika ngikuthathe Abraham wathi ngenzalo yakho Abraham ngiyofika wena uyoba ngubaba wezwe ngenzalo yakho futhi kungesiwe kuphela engenza lesi sithembiso nawe kodwa inzalo yakho emva kwakho wayemazi wonke oyoba yiyo akusikho ukuthi bona kodwa okwenziwa yimi ngizokwenza Abraham ngamethemba uAdam futhi wasephula esakhe futhi wonke umuntu wephula esabo kodwa ngizokwenza lesi nami uqobo futhi ngizifunge mina uqobo ngiyosigcina amen 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 Sedani, said this Milano. No, Niti, for it to never, Monday, Pace, Sando, Umzozinji, Niti, for it to never, Giaguchella, Emzawenza, Oma, Ugo Shumaya, Guze, Gusasa, Epsugo, Nango Busugo, Oberland Live, Kubega, Guze, Gube, Mores Tatu, Mizo Shumaya, Kusuela, Mores Tatu, Kubega, Guze, Gube, Santo. Wenza isileso sivumelano na yebo mnumzane nathi indlela esikwenza ngayo khawula mfana yiloko ke leso isivumelwano eMelika sisenza kanjalo ke isivumelwano manje basenza kanjani isivumelwano eJapan na senza uthi yenza ukuthi nokuthi futhi ngizokwenza ukuthi nokuthi sithatha usawotana umncane ngoba usawoti isinongo bese sithatha usawoti bese ngiyuphosa kumfoti level nomfoti level athathe usawoti bese ewuphosa kimi leso isivumelwano esibophayo wasenza kanjani isivumelwano uDavid Livingstone neNegro laseAfrika ukuya ezweni lakhe na wahamba wayesethola ushifu ukuthi wayengedlula enhla lapho ukuyoshumayela ivangeli nokwenza umsebenzi wabo base bethatha ingilazi yewayini nasi isivumelwano neNegro eAfrika babe nengilazi yewayini noshifu weNegro wadonsa imithambo yakhe uqobo wayeseyophisela kule ngilazi yewayini noDavid Livingstone wadonsa imithambo yakhe uqobo wayeseyophisela engilazini yewayini balibonda uLivingstone waphuza uhafu walo noshifu weNegro waphuza uhafu walo baseke benikeza isipho omunye komunye ushifu wamaNegro uDavid Livingstone wathi udingani kimi wathi lelo bhathi limhlophe oligqokile ngakho uLivingstone wakhumula ibhathi lakhe futhi ulinika ushifu weNegro wathi udingani na wathi lowo mkhonto ongcwele onawo esandleni sakho isizathu wayazi ukuthi wayengangena nalokho ngakho wathatha lowo mkhonto futhi babe ngabafowabo ngoba babenze isivumelwano futhi lapho ephuma ehamba ngezizwe zazigijima ukuyombulala waphakamisa lowo mkhonto ongcwele futhi ngenkathi enza zabuka zathi sithi oho ngeke Sai kita lelota. Ngani na? Ngumphethi wesivumelwano nakuba imhlophe asikaze siyibone ngaphambili, babengazi ihlobo ukuthi babe emnyama baze babona yona, babengakaze bambone onjalo ngaphambili. Kodwa ungumphethi wesivumelwano. Unomkhonto kaShifu ezandleni sakhe. Isithombe sihle kanje epho namhlanje sokuphuza isivumelwano. Sekudaze lenkosi uJesu namu. Manje ngamoya ongcwele phezu kwethu. Siyaphambili ngegama likaJesu nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakuso. Umkhonto ongcwele kaShifu niyabona ukuthi sinjani isivumelwano na. Babe senza kanjani ngesikhathi sasemazweni asekumalanga na. Babenza isifungo omunye komunye. Ayebulala isilwane basikhekeze bese bemaphakathi kwazo. Ngo amadoda amabili ame phakathi kwazo isilwane esehlukanisiwe bese bedweba isivumelwano uma ngehluleka ukugcina lesi uma ngehluleka ukwenza lokhu ngani lokhu nokuthi nokuthi umzimba wami mawube njengalesi silwane esifile umzimba wami mawube njengalesi silwane esifile futhi nga benza lokho bathatha lesi sivumelwano bese bema phakathi kwalokhu benze isifungo bathatha isifungo ukuthi bazokwenza bese bedabula iphepha kanye balehlukanise bese belinika indoda eyodwa enye elilandelayo ngesikhathi esithize bayohlangana bese befa ukufa uma behluleka ukugcina leso sifungo futhi babe njengalezo zilwane ezifile kulungile Niyaziqaphela izilwane ezintathu na ophelele iwundlu imbuzi nomhlatshelo ophelele umthathu kwakuyini iwundlu lali yini ihobhe na futhi ayechaza ukuthini amahobhe amabili na amahobhe amabili lali nikelelwa ukubili insindiso nokuphilisa aya gukho niyabo ukubuyisana kwenziwa okwehlukile kodwa ukuphilisa kwaqhubeka ngokufanayo kanjalo nensindiso yaqhubeka ngokufanayo Amahopa mabili engehlukanisiwe ayechaza ukuthi ayemele ngokubili insindiso ngemivimbo yayo siphilisiwe thina yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina abekwa eceleni engehlukanisiwe kodwa isivumelwano ingenye yesilwane yazozontathu sikwayehlukana niyabo kwase ukuthi ngenkathi benza lokho babesidabula bese benza isivumelwano sabo Esisana ukuthi uNkulunkulu wayemtshelani uAbrahama eCalvary ngokwenzalo yakho kuwe kwaphuma uIsaka uIsaka kuvela uSibani bani uJakobe kuJakobe kuphuma uJosepha kuJosepha kwehle njalo abalandela ezikhundleni kuze kuthi egcineni ngaleyo nzalo elungileyo eyakhe wayesanda kuqeda lapha ethi inkosi yethu yavela esizweni esasingamazi uMosa sizange ngisho sikhulume ngakho uvela ebupristini inkosi yethu yavela esizweni sakwaJuda hayi kulevi ngokuba babengabagcina umthetho ngokweqile benyama kodwa inkosi yethu iphuma kuJuda yodumo nakho lapho khona lapho isithembiso senziwa khona ngabe lisisani manje njengoba sivala eCalvary uNkulunkulu wehla wayesethatha umzimba wendodana yakho uQobo ayehlala kuwo wase uqephula wehlukanisa eCalvary ukopha kwayo yalinyazwa yasikwa nomkhonto wagijima phakathi lapho wayeseyiqephula ehlukana negazi layo laphophoza yayisithi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami yakho othameza ikhanda layo nomhlaba wazamazama nemibani yabaneka nemidumo yaduma uNkulunkulu wayeloba isivumelwano sakhe sangunaphakade wayesethatha umzimba wayo osufile ethuneni ngosuku lokuqala lweviki wayesewenyuselezulwini wayeseuhlalisa lapho njengomphristi omkhulu njengesikhumbuzo uhlezi lapho ophelele kuze kube phakade wayesethumela umoya awudabula wawukhipha kulo mzimba wabuyela phansi ngophezu kwebandla ayelo bandla liyofanele libe nomoya ofanayo owawukulowo mzimba kungenjalo ungeke uhlangane okwesisila sejuba nawo ekuvukeni lezo ziqephu ezimbili zifanele zihlangane ngokuphelele ndawonye futhi uma leli bandla lingesiphelele moya ofanayo nje nse owakuKristu wena usoze wangena ekuhlwithweni Naso sivumelwano sangunaphakade mfowethu ufunisise qobo lwakho okusenhlizweni yakho thanda inkosi qiniseka ngempela ukuthi usindisiwe ungadathi ishansi kukho uyagembula oh wena thina abantu basemelika siyakuthanda ukugembula kodwa ungagembuli kulokho qiniseka ukuthi ukahle hayi ngoba wajoin isonto kodwa ngoba uzelwe ngokusho ngeqiniso uKristu ufike kuwe umuntu kamoya ongcwele manje okugcwalisayo nje futhi njengoba ngivala nje esifanele sijabule kakhulu ukubona umoya ofanayo owakuJesu Kristu phakathi kwethu ngo wenza izinto ezifanayo azenzayo ngenkathi elapha emhlabeni besifanele sijabule kakhulu sikhuleke manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu Kosi bekulosuku olukhulu nokho ngizizwa njengoba ngihlale ngenza ngiyehluleka angikwazi khona ukukumela kahle Nkosi ngikhulekela ukuthi uzongithethelela ngezindlela zami zobuthutha oh ngiyazivuma izono zami phambi kwakho futhi ngicela isihawu ngazi ukuthi kunomphristi omkhulu omkhulu omi ngale yangakwesokunene sikaNkuluNkulu emazulwini ongenziwanga ngokuka Aaron ngokwemithetho nangokwemithetho nezinto kodwa wahlaliswa lapho ngenxa yomusa kaNkuluNkulu owabuka phambili ngaphambi kokuthola kwezwe wayesengibona phansi lapha ezweni futhi wafela izono zami ukungibuyisela embusweni kaNkuluNkulu ngiyakubonga baba ngalokhu isizathu lomoya manje obusayo kubantu bakho ungophakade njengoba uNkulunkulu engophakade ngibanika ukuphila okuphakade ukuphila kanjalo njalo ukuphila okunguna phakade futhi abasoze babhupha futhi ekwahlulilweni abasoze babe lapho sebevele bazedlulile izehlulelo futhi sebequbeke bayongena enkazimulweni futhi uma leli dokotela semhlabeni lidilizwa sinale selivele silindile ngale ukuba sifike kulo siyakubonga ngalokho Nkosi Ngiyakhuleka manje uma ebakhona oyedwa lapha kulobusuku ongakaze namanje aphoze igazi langempela lesivumelwano ongazi ukuthi lithi ukuthini ongazi ukuthi kusokuthini ukuzalwa ngokusha ukuba nenhlanganyelo yangempela noKristu enhlizweni yabo noma enhlizweni yakho esifazane kwangathi bangamemukela njengamanje njengoba silinda futhi sinikeza leli thuba futhi ngalolu suku sikhulekela ukuthi simele ivangeli ekukhanyeni okuyikho siyakhuleka egameni lika Kristu Kristu amakhanda ethu esakhotheme angaba khona umuntu eningaphakamisela izandla zenu kuKristu bese nithi Kristu waNkulunkulu ngihawukele makuthi mina njengenceku yakho engafanele manje ngemukele umoya ongcwele enhlizweni yami futhi unginike isiqiniseko nothando ukuthi ngidinga ngempela uma ungenawo ungaziphakamisela nje izandla zakho kuye uthi Nkosi lesi sibonakaliso ukuthi ngiyawufisa ungaziphakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise emumva lapho nenekazi uNkulunkulu akubusise lapha mnumzane usiswa lapha mnumzane uNkulunkulu abe nawe lokho kuhle lendoda ekugcineni lapha uNkulunkulu akubusise mfowethu nomunye futhi ngaphambi nje manje kokuba sivale nje ngilindele imizuzwana embalwa uNkulunkulu akubusise emumva lapho ndodana omunye futhi Manje ngiyafisa Nkosi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami yakwazi okusengqondweni yami wena umoya kaNkulunkulu uphile kakhulu futhi ubukhali kunenkemba esikanhla ngathi zombili uhlaba kuze kwahlukaniswa ngezwe lomkantsha wethambo futhi wahlulela imicabango yenhliziyo ucabange lokho wazi yona impela imicabango yakho izinhloso zakho ungaziphakamisa isandla sakho uthi ngihawukele uNkulunkulu khona manje ngifuna wena ukuba wazi ukuthi ngiyazi ukuthi angilungile futhi ngiyakuqonda kodwa ngifuna ukuba kahle kulungile ngenkathi sisalokhu nje sikhothamisa amakhanda ethu sikhuleka manje cabangani umzuzwana nje asifuni ukujaha ngalokho
Let for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from
Uphelise ngokuphindiwe wafunga ngakho izinto ezimbili ezingeguquleke Nkosi siphe njengamanje ukuthi sonke sizoqonda ukuthi le mimoya esihoshayo ihamba ngethubane asazi ukuthi mingaki eminye esinayo ngaphambi kwethu konke lokho kungeseluleko sakho sikhulu unqunyelwa nguwe Oh siyawukele nakulabo abaphamise izandla zabo Oh siyasikho isikhathi sokubasho ubazi bonke kodwa nje nginikela lo mkhuleko wokubanxusela ngikhulekela ukuthi uzosusa ukulahlwa ngecala enhlizweni yabo futhi ubavumele beze ngesibindi njengamanje esihlalweni sobukhosi bahambe ngesibindi benyukele ngo esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu babeze ithuba eliyinhlanhla yabo abayiphiwe nguNkulunkulu babangelwe nguwe ukuba baphakamise izandla zabo bebengekwenze ngesingabo ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobapha lokhu egameni likaJesu amen manje mkhonzeni nje manje Bangaki ozizwa ekahle ngempela manje na phakamisa isandla sakho uthi ayidunyiswe inkosi oh uyamangalisa oh kunendawo emthonjeni uyalazi tata wethu gethi na asi bangaki othanda lelo culo na manje sizoba nenkonzo yompaphatiso emzuzwaneni nje uzobaphaphathisa kulungile.
Yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Oh, room, room.
Kulungile labo asebengabo umbaphathizo abesilisa bazoya kuleli kamelo abesifazane kuleli. Kulungile labo abazobaphathizwa egameni lenkosi yethu ebusisiweyo. Welcome on to Manje. Oh, ngiyalithanda lo culo elidala nelithandi na.
There's room at the fountain for thee. Oh, room, room, there's plenty of room. There's room at the fountain.
Manje ngenkathi ilunga elidala isangenile ukulungiselela umbaphathizo, ngithanda ukuchaza kwezethameli futhi ngizocela abanye abadikoni uma bengangizwa ekamelweni uma sebelungele beze futhi bangicele futhi ukuze sikwazi ukugudluza imibhobho. Sinifuna nonke ukuba nikubone lokhu kweluleke ngamaminithi ayishumi nebandla lizokhululwa.
I want to read some of the sacred scriptures.
Manje ngifuna ukunifundela eminye yemibhalo engcwele, ngifuna ukuyifunda encwadini yezenzo, futhi ngifuna ukuqala evesini leshumi nambili lesahluko sesibili sezenzo. Manje ngifuna niqaphele esahlukweni seshumi nesithupha sika Luka ongcwele noma sika Matthew ongcwele. Ngikholwa ukuthi nguye ukuthi uJesu wayeza ehla entabeni ba wathi kubafundi bakhe, umuntu uthi mina indodana yomuntu ngingubani na? Nabanye bathi ngani uEliyase, nabanye bathi umprofeti, nabanye bathi uyilokhu noma okunye. Wathi kodwa nina nithi ngingubani na? Wayesethi uPetro, wena nguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Kunjalo na uJesu wathi busisiwe Simoni kaJona, ngokuba enyama negazi akukwambulelanga lokhu, awuzange ufunde ekholeji, awuzange ukufunde ngomuntu. Wathi kodwa ubaba wami osezweni kwambulele lokhu. Nami ngithi unguPetro, phezu kwedwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHaidese awayikulahlula, futhi ngikunika izithuthulelo kuwo umbuso wezulu. Kunjalo na nanoma yini okukhulula emhlabeni ngiyakukhulula ezulwini, okubopha emhlabeni ngiyakubopha ezulwini. Ngabe wayekuqondile na? Wayengeke akusho. Manje njengoba isikhathi sasigingeka gingeka siyaphambili, manje uPetro wayenezithuthulelo kuwo umbuso. Manje ninabantu abangamakatolika, ningahle nicabange lokhu ukuthi nithi ibandla likatolika lakhele phezu kukaPetro. Kulungile, sizothola. Babe nezithuthulelo, ibandla likatolika lisenazo izithuthulelo. Ake sithole ukuthi uPetro wenzani ngezithuthulelo. Niyabo, khona-ke sizothola. IBhayibheli lathi kuPetro nakubo bonke abanye abapostoli, hambani niyezweni lonke enibathethelela izono zabo bathethelelwe, enibabamba ngezono zabo babanjiwe. Lokho ngingahle ngikusho ukuze omunye angahle angaqondi ukuthi ngichaza ukuthini. UJesu wathi kubapostoli, enibathethelela izono zabo ngiyozithethelela nami. Neni ngabathetheleli izono zabo futhi nibabambele sona, ngiyobabambela sona nami. Yilokho uJesu akusho. Lesisani bandla likatolika liphushela ngakulokho. Kodwa ke sithole ukuthi bakwenza kanjani, bese kuthi uma sithole ukuthi bakwenza kanjani, khona ke sifanele sikwenze ngendlela efanayo. Manje ake sithole lusuku lwePentecost, ibandla liyagcotshwa, bonke babe sekameleni eliphezulu, abantu baphuma lapho ekhuluma izilimi ezahlukene. Ngani na? Zonke izilimi eziphansi kwezulu zazimelwe lapho. IsiNgisi sasilapho naso. Zonke izilimi eziphansi kwezulu zazifanele zibe lapho, noma iluphi ulwimi olwalukhulunywa ngalolo suku. Lokuqhubekela phambili lapha futhi lunikeza eziningi zezilwimi nokuthi abasekrete nezihambi namaproselite aseRoma nabase-Arabiya nabo bonke bekhuluma namamagni. Manje babengakhulumi ngezilimi ezingaziwa, ngabekhuluma ngezilwimi ezaziwayo kubantu, hhayi izilimi ezingaziwa, kodwa izilimi ezaqondwa ngumuntu ngamunye, isoni ongakholwa wayekwazi ukuzwa ayekusho. Yini pho ukuba sizwe ngolwimi lwakithi esazalwa nalo na? Manje phikisisani. Manje umbuzo uyafika. Manje abanye babhuqa ivesi leshumi nambili, kulungile, bonke bamangala sambatheka bathi omunye komunye, kuthini lokhu na? Abanye babhuqa base bethi laba bagcwele iwayini elisha. Babehlekisa ngabo ngoba babenza kanjani na? Babediyazela njengabantu abadakiwe, beqoqa bengazi ukuthi babethini, kodwa babeshumayela enhlanganweni yebandla ngezilwimi ababengazazi, kodwa inhlangano yebandla yazi. Niyabo, kulungile. Abanye bathi bagcwele iwayini elisha, bukani ukuthi baziphatha kanjani. Abanye babhuqa bethi laba bagcwele i, kodwa uPetru kaphela mfana unesithuthulelo. Ngepho uPetru emi nabayishumi nanye waphakamisa izwi lakhe wathi kubo, manje khumbulani lokhu ngokugcotshwa kokuqala kwebandla. Madoda aseJudiya nani enakhileyo eJerusalema, makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami, ngokuba laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu. Lokhu kuseyihora lesithathu lemini, izinkathini yayingakavulwa ngisho ngaleyo nkathi, niyabo. Kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoweli ukuthi yakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, phezu kwamadodana enu namadodakazi, futhi ayakuprofetha nezinsukwini izo zenu ziyakubona imibono, nabadala benu baya kuphupha amaphupho. Yebo, naphezu kwezinceku zami nancekukazi zami ngiyakuthulula umoya wami ngaleyo mihla, ziyakuprofetha, ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi. Manje nguPetru eshumayela manje lo onezihluthulelo. Igazi mlilo kuthunga komusi, ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe igazi, lungakafiki usuku olukhulu noluqhamileyo lwenkosi. Kuyakuthi yilowo nalowo oyakubiza igama lenkosi yakusindiswa. Madoda kwa-Israyeli, zwanini lawa mazwi. UJesu waseNazaretha, indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangesibonakaliso azenza ngaye phakathi kwenu, nazi nina uqobo lwenu, nikhuluma ngokusola waye nezithuthulelo, niyazi ngo yena lo esenikelwe ngesu elimisiweyo nangokwazi phambili kaNkulunkulu. Nakho lapho khona wayeyoze anikelwe kanjani na? Ngoba uNkulunkulu wakumisela ngaphambili ukuba kube ngaleyo ndlela, niyabo. Ukwazi phambili kukaNkulunkulu emzuzwini nje, batshele bambani nje umzuzu nje ngize ngiqede ngombhalo. Nambethela ngezandla zabangenamthetho nambulala lowo, uNkulunkulu wamvusa ethubulula iminjunju yokufa. Lokhu kwakungenakwenzeka abanjwe yikho, ngokuba uDavide wathi ngaye, ngayibona ngaphambili inkosi njalo ingakwesokunene sami, futhi angiyikunyakaziswa. Ngalokho inhliziyo yami iyajabula nolimi lwami lethaba, ngisho nyama yami iyakuhlala ngokwethemba, ngokuba awuyikushiya umphefumulo wami ehide futhi awuyikuvuma ongcwele wakho abona ukubola. Wangazisa izindlela zami izindlela zami zokuphila, uyakungigcwalisa ngokujabula futhi ebusweni bami. Madoda abazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide, wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi namuhla. Ngakho lokhu engumprofethi ekwazi ukuthi uNkulunkulu ufungile ngesifungo ngisanda kuqeda ukufunda nje ukuthi ngokwezinzalo yokhalo lwakhe wayezo ngokwenyama uyakubeka uKristu esihlabeni sakhe sobukhosi. Lokho nje engisanda kuqeda ukukushumayela, uPetru eshumayela into efanayo, futhi ebona kusephambili umprofeti wakubona kusephambili, wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi umphefumulo wakhe awushiywanga ehayidese nenyama yakhe ayibonanga ukubola. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa esingofakazi bakho thina sonke. Ngakho ephakanyisiwe futhi ewakwesokunene engakwesokunene waphakanyiselwa ezulwini esamukele kuyise sithembiso sikaMoya oNgcwele wakuthulula lokho enikubonayo neni kuzwayo ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini umprofeti kepha yena uQobo uthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho ngakho lelani lokhu indlu yonke kwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile kubili inkosi noKristu uJesu yena lo enambethela nina lokho bekufanele ukuxazulule bekungafanele na manje sebekuzwa lokho lezo zoni bahlabeka ezinhlizweni yabo bathi kuPetro madoda futhi uPetro na banye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na kulungile naku lapho khona unani na isithuthulelo isithuthulelo kuwo umbuso ophi umbuso na ophakathi kwenu kunjalo na umoya ongcwele ungumbuso kaNkuluNkulu siyakwazi sizalwa embusweni njengezikhonzi nezithunywa bukani uyesithuthulelo ohlangothini lwakhe nizokwenza njani ngakho na lokhu kungokokuqala ukuba umnyango uze uvulwe manje umbuzo ubuzo umshumayelo kokuqala lo olesithuthulelo ngikholwa ukuthi uma athi yema ngekhanda lakho lokho kwakuyoba semthethweni okubopha emhlabeni ngiyakubopha ezulwini kulungile noma yini oyishoyo ngizosho into efanayo kulesithuthulelo kulungile uhlohla isithuthulelo emnyango wenzani na madoda abazalwane siyakwenze njani na manje sebekuzo lokhu bayahlabeka etizweni yabo bathi madoda abazalwane uPetro wathi kubo phendukani lona lobo bathizwe egameni likaJesu Kristu ngokho ukuthethelelwa kwesono khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu ngesabantwana benu nalabo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza lokho ngokucazulule kuze kube phakathi akukho bantu abake nanoma yisiphi isikhathi ababeke baze bake baphikisana nalokho ibandla likaKatolika liyafika esikhundleni sokuqiniswa bayafafaza esikhundleni sokusebenzisa igama likaJesu bathathe uyise indodana noMoya oNgcwele akukaze kufundiswe eBhayibhelini wonke umuntu kusukela ngaleso sikhathi uqhubeke wayebaphathizwa ngokuqiniswa egameni likaJesu Kristu nabanye babekade beqiniswe uJohane umbhaphathizi owabhaphathiza uJesu noPawulu wabatshela ukuthi babengenakuba mamukela umoya ongcwele kanjalo badingeka babuye futhi baphinde babhaphathizwe futhi egameni likaJesu ngaphambi kokuba bathole umoya ongcwele bangaki owaziyo lo mbhalo na izenzo isahluko seshumi nesishiyagalolunye nakho lapho khona isizathu umbuso wezulu wananyekwa ngophawu kunoma yiphi enye indlela ngesifungo ngoJesu Kristu lokho kwakuyoba ngokusemthethweni ezulwini phendukani lo nalowo abaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngokho ukuthethelelwa kwezono zenu niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele isizathu isithembiso ngesenu nesabantwana benu kubo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza amen asikhuleke Baba uNkulunkulu kulobusuku iminyaka engamakhulu ayishumi nesiyagalolunye nento esedlule nokho ezinobuqotho nezinobumhlophe bezinhliziyo zabantu zisalokhu zikhalela uNkulunkulu njengabantwana bekhalela ubisi lwebele lukanina wabo Siyakuthanda Nkosi singeke saphila ngaphandle kwakho njengoba uDavid wathi umphefumulo wami womela wena njengendluzele yomela imifula yamanzi ufanele awathole kungenjalo afe futhi baba sifunisise kuyo yonke imibhalo emumva naphambili kungesikho owehluka kodwa siyawabona lamakholeji lezi zitudeni zesayense yezenkolo namhlanje ezishumayela ngokwemiyalo yabantu futhi hayi ngemiyalo kaNkulunkulu ngakho ke Nkosi sibedeleli labo bantu kodwa sedelela lezo zinto abazifundisayo ngakho ke Nkosi sicela ukuthi babe ngumfo wethu sicela ukuthi ubathethelele ngesiphosiso sabo futhi sikhulekela ukuthi bazofika embhalweni bawufunde hayi ngendlela amanye amakholeji awufundisa ngayo kodwa ngokwendlela uNkulunkulu awulobe ngayo Siyakhuleka uNkulunkulu manje ukuthi laba abazongena bayeza kulobusuku ngenkonzo yempaphathizo njengoba umelusi wethu oyiqhawe eyongena kuleli pulpiti kusukela lapha ukushumayela ivangeli leli vangeli elifanayo bese ke kuba kuyiwa echibini lempaphathizo ukumbela
Sipe khona Nkosi ukuthi ngamunye walaba uzokwemukela umoya ongcwele ngoba uphe isithembiso ngiyakwamukela umoya ongcwele bangathi umoya kaNkuluNkulu ungalinda ngaphezulu kwamanzi ukwemukela ozongena kulo busuku ngokuba sibanikela ezandleni zakho egameni likaJesu Kristu. Amen.